For the girl there.
Big Bob, na Metro. Excuse me. For the girl them. For the girl them. Big Bob.
Hey, yo, Metro,
you could check you, kienda kwa duka. Do your tights na crocs za mtumba. When you keki walai unajituma. Inakanika urombo sa kwa mira. You could check you, kienda kwa duka. Do your tights na crocs za mtumba. When you keki walai unajituma. Inakanika urombo sa kwa mira. Kwa mira, kwa mira, kwa mira, kwa mira. Inakanika urombo sa kwa mira. We urombo sa kwa mira. Up, close and personal. Baby, do you wind your waist fast and slow? Uko kejani, solo, sato. Mbele ya kio, that's where you go. iPhone 15, make up pretty. Push up, do make up a titi. Unajipenda, na unapenda pesa. Ukirombosa, walaini za kuwa. Ukidondosa, walaini za kukaf. Mafala wa choki, bado wana bluff. Flat tummy, bila tummy tuck. Uko wadhi, ukitafuta bita. Napenda mtupaneza zua kashigwana. Nimesimpia kutosha. My concern, nikaoneza romosa. You could check you, kienda kwa duka. Do your tights na crocs za mtumba. When you keki, walai unajituma. Inakanika urombo sa kwa mira. You could check you, kienda kwa duka. Do your tights na crocs za mtumba. When you keki, walai unajituma. Inakanika urombo sa kwa mira. Kwa mira, kwa mira, kwa mira, kwa mira. Inakanika urombo sa kwa mira. We urombo sa kwa mira.
Hebu iseti, kitu freshi. I wanna bless it, I looking really tempting. Guantanamera, mtoto ndani ya dera. Nyalego, legeza kendo. Abebo, ongeza tempo. Nyasayo gwedo nyathini ya wea sunge wendo. Mwenye giwi nje duende sa modendani. Babili, babili. Hiyo kitu sini wabili, wabili. Dogo na inasonga. Umefika kwa egonga. Lovely, lovely. Kilonga papi donginge na buchapini. Put my tongue on your body. Nikusafishe ungari.
You could check you, kienda kwa duka. Do your tights na crocs za mtumba. When you keki, walai unajituma. Inakanika urombo sa kwa mira. You could check you, kienda kwa duka. Do your tights na crocs za mtumba.